Siyakhipha i-weekend efana plaza nemfibini Ngihutuli kusheshe insimbi yamahomo shampintshi Ngilikhombe sabapini, awunoma bangathini Mandakhi nyo'ome likhekhe lasemakhishini Ngithe ma ngifika bruwam, ngathi sikhudla kayi-one Ladlala i-IS kwaphuma abantwana Joho, bafuna ukukhuluma nami, bashaya isilungu impintshami Lana ngathi ngizodla two noma one Skoko, fede zawa waya waya ngapha bebraya Notshwala bubhaya, ngigcine sengicabanga ukubhaya Okay, ngavala ungwana ngamshasha ngamkhohlisanyana wathamba ngathi asekhaya mama sathi jobe mase sikhombe lokushini bengidakwenjani yo nale khusheshe endleleni bengilenzelani jo ngithe salishosholoza mfana ngisathe ngibamba ikhona ebhadi lakho buda jo kwaphela konke ukukhoma ukukhumbula kwami ngavuka esibhedlela and it wasn't funny cishe ngasweleka bangitshela ukuthi sengizophila nge-wheelchair nalo cherry bengihamba naye ushonile Elinyithuba Another chance, ngiyakutshela mpintsha Another chance, ngiyakutshela mpintsha Uyamkhumbula usifonile Umsana okuphenda osithobile Ojulile ozothile Kufana ngabe ngikopile Imeli ngitholile Angethela yonke into Angitshela yonke imfihlo Angithengela nezipho Anginika nomhlonipho Ngaqala ngasikhanda mfana kithi wangilahla Manje ngidlume emakholeni Sesihluleka nokuphanda Sengizwa ngamahemhem Nokuthi ubhayidla Ngadambusela isikhathi emuva Ngiyeke ukugulufa Ngithole elinye ithuba Mara lo ubheke isincane Ngoba uthole elinye ithuba Sesiyami siba buhlungu Uma ngicabanga ngaye And I hope you can't get in the bar, it's one and nine. Elinyithuba. Another chance, ngiyakutshela mpintsha. All of my friends were nothing but miliko ya batu Di khamo am tearing away bonu khaleka batu Always put you in trouble and you never get out Cause when we vile anymore, yeah, and like pleasing the crowd Elinyithuba Another chance, nyakutshela mpintsha